No limiting, no.
Play good and play safe. Says a pazuri na salama. This life is too short. Tena mafupi kwa sana. No one is busy. Wewe sio muhimu kwake. Napata kigugu mizi kukwambia mshikaji wake. Wakikufungia na we, na we. Wakikupungia na we, na we. Wakikubundia na we. Ndo hivyo anavyopendaga na wakikufungia na we, na we. Wakikupungia na we, na we. Wakikubundia na we. Ndo hivyo anavyopendaga. We mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba, mzee baba, mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba, mzee baba, mzee baba,
hey.
Sio wote mademba na wajui wanachokitaka. Si ulitaka umkamini umpende mpaka kufa. Mustuka ye ni player na shacheza paka FIFA. FIFA, FIFA mesha cheza paka FIFA. Unapoteza muda kumpigia simu. Unapoteza muda kumcheki hata DM. Unapoteza muda kumpigia simu. Unapoteza muda kumcheki hata DM. Wakikufungia na we, na we. Wakikufungia na we, na we. Wakikubundia na we. Ndo hivyo anavyopendaga na wakikufungia na we, na we. Wakikufungia na we, na we. Wakikubundia na we. Ndo hivyo anavyopendaga.
Mzee
baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba, mzee baba, mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba, mzee baba, mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba, mzee baba, mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba,
hey.
We mzee baba, mzee baba, mzee baba,
hey.